Kucheza na mie, eti watakucheza, una yule furani. Tumeenda rusini, utakucheza na mie, eti watakucheza, ana yule furani. Basi nae taratibu, usumize moyo wangu. Kamwali kangu, sitese roho yangu. Nae taratibu, usumize moyo wangu. Kamwali kangu, sitese roho yangu. Tunajua itaniuma, haona waja wananisoma. Sunajua itaniuma, ona waja wananizoma. Mwenzio nakupenda, nakupenda mwenzio nakuenza, nakuenza mwenzio nakukunda. Zuzu 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 zuzu. Nakupenda unipendi, unaniumiza utaki ku understand. Nakupenda unipendi, utaki ku understand. Unaniliza, aho, aye, aho, aye, aye, aho, aye, aho, aye, aye.
Anaita IC, Asha Supreme, wabikali, 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 wabikali.